muso sirantolanta bunako kan bi alamisa fevriye kalo tile 28 2019 san in na kabini nɛgɛ 16 waati stade mamadu konate la bamako mali ekipe nasional musolakaw kɔrɔbalenw u ye degeliw daminɛ degeliw be don hukumu fila de kɔnɔ hukumu fɔlɔ fase final tournoi ufa b hukumu filana jeux olympiques de tokyo 2020 san o eliminatoirew labɛnni o de la dege karamɔgɔ salumu useni mohamɛd a ye muso sirantolantana mɔgɔ 28 wele u kana degeliw daminɛ bi kunnafoniw y'a yira mɔgɔ 28 bɛɛ sodenw don u dantigɛlen filɛ cilikɔlɔsilaw gardien de but o mɔgɔ 4 gundo samake ale bɛ ntolantan as iral la awa kulibali ale bɛ ntolantan as iral la fatumata karantao ale bɛ isfasi la adudu konate ale bɛ ntolantan super lion na defansɛrw kofemaw o mɔgɔ 10 lala diko ale bɛ as iral la fatumata dumuya ale bɛ ntolantan as mande la salamata kone as mande selikɛnɛ traore ale bɛ isfasi la fatumata damele ale bɛ isfasi la umu tangara ale bɛ isfasi la farima traore isfasi maimuna togola super lion aminata sako super lion zenaibu jara super lion milieu de terrain n'u ye cɛmacɛmaw ye o mɔgɔ 10 binta jara ale bɛ as iral la lala traore ale bɛ as iral la salimata jara as mande fatumata jara as mande aishata dumuya isfasi sara sangare ale bɛ isfasi la sitan samake super lion sarantu traore super lion fatumata damele super lion maimuna traore as polisi atakaw ɲɛfɛmaw o mɔgɔ 4 hawa tangara as real umu ture isfasi ageisha jara super lion ani umu kone super lion voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traore kala selidu